Sheffield Live. Made in Sheffield. Made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082. Do you like Sheffield Live? Why not become a friend of Sheffield Live? Sheffield Live is a community radio station, and friends of Sheffield Live are people in the community who make a regular donation to keep Sheffield Live on the air. Join the Friends of Sheffield Live by writing to friends@sheffieldlive.org or go online to sheffieldlive.org/friends.
Oh yeah, we're back in business, baby. Oh yeah, we're back in business, baby. Woo-hoo. We're back in business, baby. Oh yeah, we're back in business, baby.
Sheffield Live, 93.2 FM.
Good morning, everybody. This is Paparel from Sheffield's famous Juju Club with you on Sheffield Live Community Radio. And the show is the Green Friendly and Different Show. And today I'm going to be playing you some very fast African music. There's a bit of a backstory to this because a few years ago I put on a band at the Tramlines Festival called Shangan Electro from South Africa, and before I booked them I'd heard that their music was really fast. Well, I'm talking fast. If you know about beats per minute, we're talking about 184 beats per minute, which is pretty fast. I don't think there's much dance music, maybe Gabba, that goes that fast. Anyway, they were great. They were dancers. They were called Shangan Electro. And those artists have spawned a lot of spin-offs, including an album with different producers mixing tracks called Shangan Shake. Now, however, a few days ago, I came across some even faster music from Africa. And we're talking about a music called Singeli, which comes from Tanzania. And I think what I'm going to do is I'm going to play you, just to get in the mood, I'm going to start off with a couple of tracks from Shangan Electro, just to get the blood racing, and then I'll say a bit more about Singeli music, and I've got a whole host of very fast Singeli tracks to play for you today.
Shinengani shangwa pundo.
Shinengani shangwa pundo.
Shinengani shangwa pundo.
Shinengani shangwa pundo.
Shinengani shangwa pundo. chinenga ni shanga pundo. Chinenga ni shanga pundo. Washikuma na baba nazo. Washikuma na baba nazo.
Manalu kulu kum saka ta address mix ba ba phone ba mwe patcho 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 yo 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 papa yo Loko mi swi lava ta byela ku ehameni centimeter 32 centimeter ku leha ka xo xibelani Wato 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 Masipona na switele swo ngoho swa misisi Vanhu lava tikomba ku va free Abate kuang impela. Eva says.
So let me tell you what those two tracks were called. I must excuse my pronunciation in advance, but the first one was called Nwanfundia and the second one Uyakuika Rose, or very close to that. And just a little bit of a backstory on that, the Shangaan people are one of the many tribal groups that make up South Africa. They're fairly in the background and often features quite low status in the cities, doing the kind of the sorts of jobs that other people don't want to do. Their dancing was always very fast, and basically the guy who ran a TV repair shop tweaked onto this music and recorded it and worked with the dancers, and as he said, they just got faster and faster. So when I said 186 BPM, it may well be over that by now. So that's the Shangaan electro sound. Now over to Tanzania and Sengeli music. The background to that is Taarab music, which has a pretty interesting story. I don't want to be talking too much, just very briefly. Taarab music is traditional East African music, and I like this bit that's about storytelling, joy and celebration. It originated in Zanzibar, which is a small island off Tanzania, in the 1880s, and is a fusion of traditional African music, Indian music and Arabic music. So that's the Taarab music before the Singeli theme happened, which really started around 2010. Taarab music was used at weddings and social events organised by women for women. MCs started spitting lyrics on top of Taarab music and speeded it up really fast, so that a lot of the tracks now are between 200 and 300 BPM per minute, and you'll hear some of those in a minute. And just before I kick off with some more of the music, its origin was the capital of Tanzania, Dar es Salaam, and it really grew in Dar es Salaam, but now it's spread out massively since around 220, and it now encompasses the whole Rift Valley area, also known as the Great Lakes area, which stretches into Burundi, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Zambia, Tanzania, of course, and Uganda. So that's really now where Singeli music is dominant. The final comment on Singeli music before I play the tracks is that it's very much a youth music, and a lot of the MCs, men and women, are very, very young, and in a way we can place this within the youth music explosion that's carrying on all over Africa, different flavours in the different
countries. Wameamua wena sema wamebana wameachia yangwani tumeamua. Tunawasha, tunawasha moto, tunawasha wananchi, tunawasha moto, tunawasha, tunawasha moto, tunawasha yangafika, tunawasha moto. Si wanasema najiweza, wetu kutane wachani. Si wanasema mejipanga, ¡Suscríbete!
fajitu. Udugu mwenzako nimekwa mania zimesidiria. Udugu wamie mwenzako nimeferi nia zimetawiki.
Ha, shoga yangu na umesidi mara wiki, mara pochi, mara mikoba, mara perfume, wao mwela zako na kukopa, uniache na mie.
Usiniseme kwa ubaya, kisa nimekuja kwa
kwa tatizo umesidi na wewe, kama una wanaume.
Kama uza kisawaya, naondoka ndugu yako.
Nenda. Umezidi tatizo.
Kama uza kisawaya, naondoka ndugu yako.
Ah, shoga yako na umezidi.
Na ukampa mipasho, shoga yako, ukujali chanzo, huyo ndugu yako. Apo apo shika adabu yako, nyoko nyoko kudade kizako. Na ukampa mipasho, shoga yako, ukujali chanzo, huyo ndugu yako. Apo apo shika adabu yako, nyoko nyoko kudade kizako. Leo kajengiwa nyumba na danga lake, kama vijora anabadilisha imbo na mwake. Leo kajengiwa nyumba na danga lake, kama vijora anabadilisha imbo na mwake. Na haitoshi, kaolewa, ana drive car, anabembea. Yani ra, anasikia, amesahau nyuma alipotokea. Na haitoshi, aolewa, ana drive car, anabembea. Yani ra, anasikia, amesahau nyuma alipotokea. Usiniseme kwa ubaya, kisa nimekuja kwako.
Analinga ukimona, analinga lingae, analinga mpaka sisa, analinga lingae, analinga jeimita, analinga lingae, analinga ukimona, analinga lingae, analinga. We dada kipa umba usambona umefa kijola, jamani kipa umba usambona umefa kijola. We dada la kijola lazima uwe na chula, lazima uwe na chula. Hapa si saula dela tulione chula lako ilo, saula dela tulione shepu lako. Dela tulione chula lako ilo, saula dela tulione shemula. Kama bebe vua, avua, avua tena vua. Mama vua, avua, avua tena vua. Umazela vua, avua, avua tena vua. Mama vua, avua, avua tena vua. Mama vua, avua, avua tena vua. Mama.
MRT
song. Amini kwa pa msema buwati ya pa mtoto wanjia noa. Ugoku wa mende biskuti ya chuma. Kata tuone chuma kwa chuma cheche.
Mina sema we dada na mboni kome mtoto wa mwenzio. Na mbono bigia ipatikani pekumbe kimeo. Mina sema we dada na mboni kome mtoto wa mwenzio. Awe dada unaniboa, hapa kwangu menoa. Na mtani kotwa na kujua, pingwa kusasambua. Unajikuta wa masaji, we kumbe wa uswahilini. We kidemu cha mwendo kasi, mini kutake una nini. We unapenda kudanga, wanakuita pakalaba. Umegombanisha mabwana mtani umeswabara. Eti pochi kubwa aina hela ndani na vibodosi. Habari zako ninazo we dada unatumia dosi. Mjuzi umekopa losheni, unaongoza kwa madeni. Awe dada unapenda vimenteni. Kwenye shuri kunze bosheni. Mama! Mina sema we dada na mboni kome mtoto wa mwenzio. Na mbono bigia ipatikani we kumbe kimeo. Mina sema we dada na mboni kome mtoto wa mwenzio. Na mbono bigia ipatikani we kumbe kimeo. Awe dada unaniboa, hapa kwangu menoa. Ni kutwa na kujua, pingwa kusasambua. Havigodoro, havikupiti weli noma. Lasiku na sare mpya za vigoma. Nasikia ukipata bwana unamwendea kwa sangoma. Ami mwenyewe kutu nimeaga usinichukulie poa. Oho! Amini kwa pa msema buwati ya pa mtoto wanjia noa. Kukwa mende biskuti ya chuma. We marota, mama. We mbele kidogo, ay. We nyuma kidogo, katikati kidogo, mama. Pembeni kidogo, we mbele kidogo, tena. We nyuma kidogo, pembeni kidogo, umo. Kati kidogo, kama pipi ilete, aishomeke ilete, karatibu ilete, ilete finye kwa ndani ilete,
umo.
Ilete, we mama ilete,
ay.
Ilete, taratibu,
orara lile lara.
Sound.
I said it was fast. The first track was called Younger by MZ Wabwax, who is the first artist I came across a few months ago. Second track, Adugu, and that's by Kadalida, one of the two women who've risen to prominence on the back of Singeli music. Third track, Kivinje, by Siso and Maiko. And you can see those guys on Boiler Room if you search on Singeli. I think at the moment it's the only Boiler Room presentation of Singeli music. And Siso and Maiko are generally reckoned to be the originators of Singeli music. And the fourth track there, Unikome, which is also Z Wa Bass.
Siku zote natoka kwetu na kuja kwenu kukupigia msere. Niko lazima nguna wewe ule mchele. Ninangaika jua kali nipate sababu ya wewe. Mwezangu hata ujali kama mbuzi kitanapiga kelele. Uruma, una uruma, unipendi bado na mchuna. Uruma, una uruma, kusarako bado na nuna. Nalikaleta mapenzi, kana nitesa mapenzi mimi yo. ufanyishe utakavyo. Najua umetupanga foreni,
weki tuta
niweke utakapo.
Wewe upenda ewe, sina wengine
zaidi yako baby.
Chaji yangu nimezoea so mabonye, hata kama mkiongea na mnisonye, nishasema saki kushea hata tone. Kwanza chaji yangu inaendana na simu yangu, kisoswadu shoga yangu tashea jena ya kwangu. Uwe jirani yangu au lafiki yangu, itaka ubaya wangu ichukue chaji yangu.
Mimi mwezenu naikubali,
inaingiza faster.
Chaji yangu original,
inajaza faster.
Mwanangu ngomo naikubali,
inaingiza faster.
Producer Joe naikubali,
inajaza faster.
Mimi mwezenu naikubali,
inaingiza faster.
Chaji yangu original,
inajaza faster.
Mwanangu ngomo naikubali,
inaingiza faster.
Producer Joe naikubali,
inajaza faster.
Mimi mwezenu nimezoea,
chaji yangu
ndo maana staki kushea.
Chaji yangu
mimi mwezenu nimezoea,
chaji yangu
ndo maana staki kushea. Chaji yangu wadaina mongela bichwa, chaji yangu original. Mpopote ukichajisha ukiingiza imo, siwezi kuwazimisha kebo nyingine mishimo. Itakuja kufunjika online niwe simo. Sijanunu wa mbagala, sijanunu wa kariyako. Uchaji yangu so uchwala, ndo mana kushea no. Msini yone mimi fala, kumtoka mshipa ya lo. Mwezenu siku kilala na chaji mpaka zio. Mimi mwezenu naikubali,
inaingiza faster.
Chaji yangu original,
inajaza faster.
Mwanangu ngomo naikubali,
inaingiza faster.
Producer Joe naikubali,
inajaza faster.
Mimi mwezenu naikubali,
inaingiza faster.
Chaji yangu original,
inajaza faster.
Mwanangu ngomo naikubali,
inaingiza faster.
Producer Joe naikubali,
inajaza faster.
Mimi mwezenu nimezoea, ndo maana staki kushea.
Mimi
mwenzenu nimezoea, ndo maana staki kushea.
Yes, kid
mtoto la mama Shamte. Mimi huyo mtoto mwanamke mwenzenu nikiwa na kadi lida mama Chifa Angoma. Ajo ai wewe nyetaji katikati mama unacheza unajisuti tena wewe mwenyetaji katikati unakatika unajisuti tena wewe mwenyetaji katikati wewe unacheza unajisuti mama wewe mwenyetaji katikati tena unakatika unajisuti jova wewe mwenyetaji katikati wewe unacheza unajisuti mama wewe mwenyetaji katikati tena anakatika unajisuti sisi hao kuna mimi kama mimi alafu kuna mimi yule mnaohadisiana huko ni vitu viwili tofauti wala tufanane. Sio mimi huyo.
Pamoja Record.
Moving on, we had Coco by Zungu Macha, featuring vocalist Masaga Sumu, one of the best known vocalists in Singeli music. After that, Chashi Yangu and Kti Mti, both by Kadilida. And finally, Chumo by Siso and Michael, who we've had before.
To Sunday, nazi changa tunipate mami. Mwenye nazo atambe, narudisha heshima kitami. Wani pesa kitu gani, ni mashilingi dolari. Singechumwa kama jani, osi yange kuwa nani. Wengine awalali, wanatafuta salali. Kutwa kucha mitani, wanazi changa dolari. Aye minoti, minoti, aye minoti. Iyo minoti, iyo minoti, minoti, minoti. Kila siku kutafuta minoti. Minoti, minoti. Usiku silali kisa minoti. Minoti.
Kila mtu anapenda
minoti.
Hakuna siyependa
minoti.
Matata anapenda
minoti.
JMC tunapenda minoti.
Zaga. Salali zinafanya tumiliki gali yo.
Sami baby.
Zabe ikali Bugatti na Ferrari yo. Sami noti anavimba na pochi.
Wekota, yeah. Wekota.
Zivu masofa anatumia noti.
Sasa.
Spend my money, I live my life, live your life, spend your money.
Zaga.
Asalalo, pesa makalatasi. Tunatafuta leo, kesho tujina fasi. Saka minoti yo, minoti yo. Saka minoti,
minoti, minoti. Kila siku kutafuta minoti. Minoti, minoti. Usiku silali kisa minoti. Minoti.
Kila mtu anapenda
minoti.
Hakuna siyependa
minoti.
Matata anapenda
minoti.
JMC tunapenda minoti. Hatutaki mastori, tunataka minoti. Wadananda msori kwenye kutumia noti.
Pacha pachani
minoti.
Sifina matata
minoti.
Yose blaini
minoti.
Nenda zai tutafute minoti.
Minoti, minoti. Kila siku kutafuta minoti. Minoti, minoti. Usiku silali kisa minoti. Minoti, minoti, minoti.
Matata anapenda
minoti.
JMC tunapenda minoti.
Bamba ndondo megu ya kuku kinyo la kande mbendembe mangu mangu na sanguro na waita moja zane moja kuona huku kwetu mitika seze tunashona huku kwetu wakuna chamtusi tunadonwa kama unataka kubisha mbona utakoma huku kwetu swahilini tunaishi kisera. Ndani ya ndoa wembo na simpatai. Ukitaka cha nusu sawe after tunapata. Ila ukiwa galere mama we mshi wa utadata. Uku kwetu kuna mambo ya kutisha ukisikia mwizi. Ni jambo la kawaida misikitini. Dala weke kwa panikiza cha nje. Waunwa napita na zona uku kwetu mishe mishe.
No my yo.
Watoto anauza viuma.
No my yo.
Ukikubali kuolewa.
No my yo.
Kubali mlango wa nyuma.
No my yo.
Tukimuona mua.
No my yo.
Tunapita kwa nyuma.
No my yo.
Uwezi itwa mwanaume.
No my yo.
Bila kutamani nyuma.
No my yo.
Aina gamba mbamba
isemo yetu.
ndondo migu ya kuku
kakula chetu
kijola kandembe ndembe mangu mangu na sanguro napendaga kujiona kama na nyota ya mali mindo kwini wafuasi mkae mbali ukija kwetu kama utaleta kibuli niombe msama kabla ujafanywa kaburi wauni watoto atandale wauni nazili ndogo wauni watoto ambagala wauni watoto wa mazesi kwe kama unacheza basi cheza kwenye speaker nigu mbele bodi nyuma linaitika kama unakata basi kata kwenye speaker nigu mbele bodi nyuma linaitika masela kwenye speaker ilo linaitika kwenye speaker ilo linaitika jamani kacha kuwa mtu mzima mama amina weo muache kumungere ya mama amina weo kacha kuwa mtu mzima mama amina weo wanasingeri mnatubo wa mama amina wanangu mama amina weo mama amina na weo, mama amina, mama amina, kila mtu mama amina weo, mama amina weo, mama amina weo, mama amina.
Kadilida, Angomo, a producer Dasko, a pigie keyo mwana we.
I sing for you na kuimbia wewe. I sing for you.
Umenitoa mbali, umenitoa kwenye dimbwi kubwa la hatari baba. Ukuleta sukali, ukaleta na shubiri mwingi wa asali bwana. Nilianza kuswali kawa mke mwema tena sio mdangaji baba. Sando nini umetenda kivyo na umenipa ikizo. Umetenda babayo na umenipa likizo.
I'm not
Okay,
Basta the record.
Juma kwa Juma Jeje. Amini kwa kwa msema buwaksi hapa mtoto wa nji andoa. Oho. We nasema gizi mchangula inibili gina nsefu buwana. We japo kuwa kidogo dogo gina nsefu baba. We manya ukizi mchangula inibili gina nsefu buwana. We japo kuwa kidogo dogo gina nsefu baba. Ati masera tambo ilo machizibo tisimu iyo. Anyula ifu tambo ilo kijaki umeme simu iyo. Nasema ukichukua simu ya bwaksi na mziki utazimwa. Nasema ukichukua simu ya jibu na mziki utazimwa. Usinishike nimelewa, Juma Nyangala nimelewa. Usiniguse nimelewa, na washa washa nimelewa. Machizi boti we wanangu nafikiria mwanenu niache pombe. We Brazili nafikiria mwanenu niache ganja. Akigogo nafikiria mwanenu niache pombe. Sinagogi nafikiria mwanenu niache ganja. Nikisema niache pombe anitakunywa nini na nyie? Nikisema niache ganja anitafuta nini na nyie? We masela, we viloba tupa kule squeezy mwendo wa safari. We viloba tupa kule squeezy mwendo wa savana. Usinishike nimelewa, wanangu nimelewa. Msiniguse nimelewa, machizi boti nimelewa. We nasema kisi mchangu laini mbili kina nsefu buwana. We japo kuwa kidogo dogo kina nsefu baba. We maazi kisi mchangu laini mbili kina nsefu buwana. We japo kuwa kidogo dogo kina nsefu baba. Ati wana kutambo ilo laza kisimu iyo. We ambasada tambo ilo wana kusimu iyo. Nasema ukichukua simu ya bwaksi na mziki utazimwa. Nasema ukichukua simu ya manyahu na mziki utazimwa. Usinishike nimelewa, jamani nimelewa. Msiniguse nimelewa, wanangu nimelewa. Amini kwamba mzee wa bwaksi hapa mtoto wa nji andoa. Aja kiumeme anakusalimia blaza Butariki. Weli tamadini, mtoto wa Marekani. Ataita mwana chabori. Habari toyo chapa. Asicheza kama ajibu, Juma Mas kama ajibu, Tikitaka kama ajibu, Zondo kama ajibu, we Msumba kama ajibu. Kama ajibu, Tikitaka kama ajibu, Chuya baba kama ajibu, Asamata kama ajibu. Kama ajibu, we Kunjuka kama ajibu, we Chirunda kama ajibu, basi cheza kama ajibu, Medi Kagere kama ajibu, we Napogba kama ajibu, weka! Basi ruka kama ajibu, Saidi Ndemla kama ajibu, Tikitaka kama ajibu, Mkude baba kama ajibu, basi cheza kama ajibu, Shabalala kama ajibu, basi ruka kama ajibu, a professional player take nenga, achuji! Amini kwamba mzee wa bwaksi hapa mtoto wa nji andoa. Ogoko amende biskuti ya chuma akataa tuone.
Ambassador Records.
Gosh, I'm out of breath after all that. And we had four last tracks of the show. Our other woman vocalist, Sister P, on a track called Minotti. Then we had Cadalida back again for Kwetu and I Sing For You. And finally, Mzwi Wa Wax with a track called Kisimu Changu. And that's it for today. Hope you've enjoyed the music, venturing into new territory. I've got to keep going like that. See you all next week. Bye.
I have a friend to share my dreaming, a guitar to play my songs to, and a fishing friend to sit where rivers flowed. There were others gave me money when the days weren't quite this sunny, and there's you my friend upon the road. For a lonely mile is longer to me than the shore to which you're owed. Many men have